More music on DavePlay.com.
Sija switch life ukupindu umeza eh, kipindi na uza mtumba na tembea na nguo kali ya koma gereza eh, yani kipindi sina good life ukuwai kunibeza eh, ulinambia nitafute sana pesa kama vile mimi no nimepoteza eh, chuma kimoja cha kupanga kuna notu moja tu ya kanga eh, kuna kipindi nilisanda makanga tamani ni kupeleke kudanga eh. Baby maisha tumeishi tusinge toboa bila ubishi eh, nilivyo hazo siku fichi adi nikino ugombe likuwa na daily city.
Tumetopa wow, tumetopa amini kwamba tumetopa
eh, tumetopa
wow, tumetopa
amini kwamba tumetopa.
Sikuachi mpaka milele, Mungu ametuona leo tuna mapele. Piga kazi kwesonga mbele, Mungu ametuona leo zamu yangu na wewe.
Najua ya maisha bila mwiko wezi kasonga mbele, hata kama upendi wali lazima utafute mchele. Wala tusema vibaya wanatuone again, sisi tunafuga ngombe wao nafuga nyele. Kipindi sina pesa uliposikia njaa uliziba masikio eh, leo ninipata pesa nianze kukukataa staki lana kama hiyo eh, kitaja watu wasochiti mina we tumebakia. Aupendi pombe lakini unamguwebia, emu semu nachotaka minta kufanyia, ata usipona siku zako ntaku ntakutia.
Tumetopa wow, tumetopa amini kwamba tumetopa
eh, tumetopa
wow, tumetopa
amini kwamba tumetopa.
Sikuachi mpaka milele, Mungu ametuona leo tuna mapele. Pia kazi wesonga mbele, Mungu ametuona leo zamu yangu na wewe.
More music on DavePlay.com.